दल कर लान कर फिर दल लान कर
maalin aadan maxamed weli buu sanado badan ku midaya baryaalka soomaalida ee waqti badan ka jari dhigay ku dugsiga quraanka le ka bardo ee uu sidoo kale ku tabay dugsiga ka fariin muqdisho hadwali ba mar kale magaalada baydhabo ka bilaabay baro kiyaalka quraanka kariimka uu soo muddo dhalama buluu safadi dugsiga dugaalka uu sii baakadiyo geedi yar yar si kastaba maalin aadan maxamed sidoo kale maalin naafi oo dareer korna iraqas wali buu soo kasaday dugsiga gargurisha kaasoo aan ku galan walbeese ama nol maameysi uu ka marayo maalinkoo ku hadli waashi walaabrowk yaalka Soomaaliyeed iyo waqtiga hadduu si ka jariyana dadka muusiniinta ku dalbade in la raadi baawl soo kasay dugsiga iyo sidoo kale in la dhisa dugsiga
meelaha ilaahay namakani kusumaa ilaanta ka haya ilaahay ma la daruuf daruun hanoona hayta dugsigaan kan geemidiisa arday awoob malla dawal malla golol malla an kasta dong oo arday deenka daruuf isna yaa yanoo ay ilaahay halka maadi antaasi uu nanti on longo nabtay baahi goona yaa haysta arday lamo aday geek ilaahay malla agulo wana raa gacan qowdo ayo nanti malla nan shagaa malla re gaariga oo ka dareeyo nugu oo arday aan dana haafadan ku qoyo anta qoyo jilbaadan gargooday ka gargooday anaa ka aragantay ku wado waradan dadee haafaday ka seedo anta qoona ne leen gargaar fadhay kaasna rese tan kala baahid oo aad ana wal waad ba in hayta ba baahid in ka dor may boota gaariga in ka dor dugsigaan in leen noolay dugsigaan leen noolay aan baahna baas intel qoray dadka booba baahna baas ku muqayso fadhiisis malla khamisay malla usba tawjeeshay ko haysa lis wala roo dambe dhaafan isku dhaafadi maalan lamada ama dara bilaabay laakiin hadda dugsigaan lama bilood hada halta bilan hada ma hada ka jaran raha dugsiga la hadjir amar dugsiga ay ki hadan wax shartaa hadan kan hadan tadan leey qood hadan kaas suun arday dugsiga hoota lahay wala la ka shaqso suun adub goota baata la aska darsad hadan ka hadan tadan qood sanadki oo arday amar iyo etiopia hadan kenya hadan leen shil guri jari nambarka 7 ever afartun illi 77 ever 8 labatan illi 79 77 lama number la wala
wali bu halad kala maalin aadan maxamed oo qabo baahiya gaarke wali bu is masaafada ra ku gargurday si uu si kalaamki ilaahay baralahay iyaalka dhakada dugsashay.